tari kamonde non he fulbe eno sifo he dabbal eno wa'i ko he rewbe dum wurti momini jamanka
rewbe ngaddi monde nagge yoyan meya lamdam di mettara bandu birowo o tugal gorel biroyel gel nene o ari don wi ge nag mettama nyande wonyane ge boram mani bandu ha nyande wotte tan nagge wippi wutte wonno neddo so owlino law kan lamdam yaltan no hemun wippi wutte woram borti cugange fo do dira ha wutte o tadi nagge modi dum da yimbe be japtini o debbo japtini yimba mballo dirate susuru mi addana naydi lamdam lamdam monde ko don fuddi ngaddi ha be gokkana ge ha watto be ngaddi ha be juppa e dettawande naydi ngara metta dum yite meto metole
monde non eno yar e siruji kewdi nafo e ngurdam naydi he hitande de momini jamanka
ledde non monirseede ledde monirseede di kewi ha ay goro andano di fuddi sabu leful yo wodi ledde monire enen ga monde de addi wodi ko laka wonno nagge nge modi wutte o redundu heewi mawde bari tawi redundu heewi mawde bo tinni suka o yim ya asoy laka asiko bangi dadol lakangol abbi im buna nagge nge ta hadumantini bofi nagge nge yarna tuusi eddi ko sari ta redundu bofi laka ko kan idi e monde du leggal gongal di wodi wi e lalla foro e ngoni lalloje be monirte ko pur naydi jibina monirowo lalla foro be wada bikkon bale wonni don yawta sertude e nay kangal woni leggal dimmal
monde so yurondirama e lekki tuba ko be hay so tawi ki fotani kono di goddondirani non na feewi monde de e lekki safrobe ne handindi e yeru ko cellal bandu naydi bolal addata docteur Babacar Ndiono safro woni handi e wurongo ko
Comme je l'ai compris, hein, j'ai vu les éleveurs faire ça. Donc c'est une méthode de traitement.
Quand Dieu m'y fait mudum, m'y ugaina kobe no nyaundirani koti ding e nyaujigo. Wobe wati hutorde. E humpiti ke wonde monde no jilla e nyamdu vitamin. Nandudi e koyeyete e konka farmasi. Unko fere mo ireno. No wala naidi no di jidora. No beida nadi kellal. Hisi nadi e kullo ilorra e koykoy. Si nage yari monde.
Had non en ngese na i penyine ko monde wo no safrigal na i di ko dum non rewa had wona do Sherif Diallo Kolda VOA fulfulde